wa metero 16 kilohertz 1250. Iyo iganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa mbiri za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo Impala ibagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba Abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi gihanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko bari namwe bategarugori banyapolitiki, abaharanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi, mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impala.
Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe nshuti za radio Impala, kuri uyu mugoroba dufite umushyitsi w'ibanze ariwe Generali Byiringiro Victor, umuyobozi by'agateganyo wa FDR. Bwana Byiringiro, tubahaye ikaze kuri radio Impala.
Murakoze, nanjye ndabashimiye kuba mwantumye kugira ngo tuganire. Basaniye umugisha w'Imana kandi bifuza ko ibiganiro byagira Abanyarwanda akamaro.
Murakoze cyane. Mon General, u Rwanda muri ino minsi rurimo rurizihiza isabukuru y'imyaka 20 yo kubohora u Rwanda. Ese mwe mubibona mute? Ku kwibohora mukunda gute, mu gufata gute?
Urakoze, icyo kibazo ni cyiza rwose. Imyaka 20 FPR imaze ku ngoma, nyine ikaba yitwa ngo yabohoje igihugu. Turebye uko igihugu kimeze ubu nyuma y'imyaka 20, igihugu rwose kiri mu kangaratete. Kubera iki? Ndatanga wenda ibipimo bikeya. Ngiye ku kibazo cy'ubutabera. Usanga ubutabera nyine nta kigenda, leta izivangamo, ntabwo ari ubutabera nyine bwigenga. Usanga imanza baca imanza nyine navuga zitagendera ku mategeko, ni imanza nk'iyo baburanisha nyine abahutu, usanga abahutu babita abajenosidere. Uretse gusa ko nyine ikibazo cya jenoside, nyemera ko nyine koko mu Rwanda habaye ubwicanyi, ariko noneho ubucamanza ugasanga bafata uruhande rumwe, w'abahutu nibo bakoze ibyaha, nibo bakoze jenoside, kandi n'abatutsi mu ruhande rwabo barishe abahutu. Ubwo rero ubutabera nyine ntabwo bugenda ku murongo mwiza, kuko burenganya uruhande rumwe, ahubwo bugakingira ikibaba urundi ruhande. Niye mu kubwiyunge, ubwiyunge nta kigenda. Usanga nyine ubwo butegetsi bw'i Kigali bwa FPR buvuga ngo abahutu nibapfukame bose, basabe abatutsi imbabazi ngo kubera ko babiciye. Urumva rero umuhutu yashyizwe hasi, umuhutu yagizwe ingaruzwa muheto, umuhutu nta n'itavuge ndetse niko nabivuga. Urumva rero kugira ngo ube wakumva imitima, nuko abantu bose wabafata kimwe, amategeko abareba akaba nyine amwe kuri bose, ntihagire uhohoterwa, ndetse bose bakumva ko ari Abanyarwanda imbere y'amategeko. Ngiye ku kibazo cy'uburezi, kugira ngo namwe mwagiye mukurikira ikibazo mu burezi uko cyitwaye, rwose ariya mafaranga baca abantu ngo kugira ngo bige, kandi urebye ubukungu mu maboko y'abaturage nta kigenda rwose, abaturage barakennye barakennye. Usanga leta nta kikora ahubwo ishaka kubanyunyuza, noneho babandi bashaka kwiga kubera amafaranga menshi bagasaba, ugasanga nyine ntabwo bashoboye kubona imyanya, ahubwo barahitamo guhagarika amasomo cyangwa kujya gukorera amafaranga kugira ngo babone uko biga, Ikiro ntago byatanga umurongo mwiza no kugira ngo abanyeshuri bige batuje icyo kibazo leta yagombye kukiga kandi kigenda rwose mu ibibi. Turete mu kibazo cy'ubuzima. Ye bashyizeho za mituweli do sante. Ariko izo za mituweli do sante amafaranga baca usanga umuturage wese atashobora kuyabona kandi bagashaka no kuyamwaka ku gitugu. Urumva rero ibyo rwose nta kigenda, ahubwo abaturage bazahitamo iki? Gupfira ku misozi yabo, gupfira mu mazu yabo, byitwa ngo muri propagande ngo nyine ubuvuzi buragenda neza, ubuzima bw'abantu burabungabungwa kandi agatsiko abantu bamwe abakagabwe abaturage ni abakene bari aho baricwa n'inzara, baricwa no kutavurwa, baricwa no kubura kuba mu gishyiragiro, kutagira uwo wiyambaza. Ibyo ndetse ndetse yaho havuze byinshi. Ibyo byose biratanga igipimo ko mu myaka 20 iriya leta imaze y'igitugu ntacyo yamariye abaturage, ahubwo abaturage baratabaza baraboroga. Twebwe rero FDR twiteguye rwose kubatabara kuko niwo mugambi twafashe kandi tuzabigeraho bidatinze. Abanyarwanda nibihangane bategereze dufatanye buriya butegetsi bw'igitugu bwica abaturage babo buveho. Ni ukuvuga rero ku mwaka mu myaka 20 ubwo butegetsi ntacyo bwamariye abaturage. Ndetse mvuze no muri politiki mpuzamahanga urabona ko barimo guta umurongo, barimo kwamaganwa n'amahanga hirya no hino, ubwicanyi mu gihugu sinakubwira, kujya kwica abantu hanze, ibyo byose nagahuma munwa. Iyo leta nta leta irimo ni leta nyine yagombye kuvaho mu maguma cyane.
Mujenari murakoze, ariko FPR iravuga yuko hari abanyarwanda yabashije kubohora. Ese mwebwe mubona ko hari abandi banyarwanda baba bakiboshye cyangwa se yabohoye bamwe abandi nabo bajya ku nzigo, murabivuga wiki?
FPR ivuga ngo yabohoje abanyarwanda, yaje ivuga ngo izanye demokarasi. Nta demokarasi iri mu gihugu kuko nk'uko nabivuze ubutabera ni inkingi ikomeye ya demokarasi. Ubutabera se niyo budahari demokarasi yazite? Noneho kubaka igihugu byaza gute? Uretse ko byibereye mu gatsiko k'abantu bakeya nyine ba Kagame barimo kunyunyuza imisi y'abantu, barimo kunyunyuza igihugu rwose. Uko kubohoza ntako ntakwabaye, ahubwo twebwe FDR nitwe tugiye guhaguruka nyine dufatanyije n'abandi batavuga rumwe na leta ya Kigali kubohoza abo baturage bakiboshye. Bose baraboshye, uretse ako gatsiko nyine kabanyanyuze imiti.
Murakoze ku bisubizo mumaze kuduha. Ikindi kibazo ngiye kubabaza, mu minsi ishize habaye inama yabereye i Roma kandi iyo nama FDR yoherejeyo abantu bayihagarariye. Ese muri iyo nama mwabwira abanyarwanda icyo yari igamije n'icyo mwagezeho?
Iyo nama koko yarabaye iba ku itariki 26 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka, ibera i Roma isane Egidio. Ufite nakubwira ni uko iyo nama yabaye mu muhezo kandi n'ibyapfunditswemo bigomba gufatwa nk'ibanga. Ufite nabwira abaturage ni uko iyo nama yabaye ingirakamaro, hari ibyo yagezeho. Ariko cyane cyane nshimira Repubulika ya Congo iducumbikiye kuko yabyitwayemo neza, ivugira rwose FDLR ku buryo nyine ibizakurikira bizadufasha cyane kugira ngo tugendere ku wa murongo twafashe, wa wundi wo gushyira intwaro hasi ku bushake niko twabigenje, maze dufate urugamba koko rwa politiki dushaka gushyikirana n'iyo leta ngombe nyine y'igitugu ya FPR, kugira ngo nyine ikibazo cy'u Rwanda birangire mu mahoro aho kugira ngo twirirwe turwana turajana kuko u Rwanda rwapfushije abantu benshi ntabwo twakomeza iyo nzira nibyo twahisemo rero naiyo nama kugira ngo nyine nongere bigaruteho byapfunditswe n'ibanga ntacyo nabivugaho kindi ariko noneho abanyarwanda bumve ko ibyafashwe biri mu murongo mwiza wo kugira ngo bidufashe gukemura ibibazo biri hagati yacu mu Rwanda.
Murakoze mon general. Uhagarariye ibihugu by'Iburayi yatangaje mu binyamakuru yuko mu nama bababwiye yuko mugomba gushyira intwaro hasi kandi mu gihe cya vuba. Ese murabyemeza cyangwa se bizakorwa ryari?
Nk'uko maze kubivuga mu kanya, FDLR yafashe umurongo wo gukina politike kandi kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda nyine gikemuke ku buryo bw'amahoro tutagombye kujya n'ubundi mu mirwano. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gushyira intwaro hasi, twabitangiye tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, ariko noneho tubishyira mu bikorwa neza amahanga yose ahari. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka aho hari Kateko muri Nord Kivu, na tariki ya 9 z'ukwa 6 uyu mwaka ahitwa Ikigogo muri Sud Kivu. Amahanga yose yarabibonye kandi twiyemeza ko iyo processus uwo mugambi twafashe ugomba gukomeza ukarangira, hanyuma noneho amahanga yasaba kudufasha kugira ngo nyine yose igitutu iriya ngoma ya SPR dushyikirane ikibazo kirangire mu mahoro. Naho kuvuga ngo bitarangira gihe ki, niba wumvise ibyavuye mu nama y'i Rwanda aho abaminisitiri bari bateranye ngira ngo ni baminisitiri nyine b'ububanyi n'amahanga, bafashe icyemezo ko mu mezi 6 twaba twarangije ibyo twabyakiriye turabizirikana, natwe tubyemeza ko bizaba byarangiye rwose tuzabishyiramo umurambo, kuko rero nta kibazo gihari.
Murakoze gutanga ibyo bisobanuro kandi abanyarwanda baba bakeneye kumenya amakuru nk'ayo ngayo. Mon general, muri mu buyobozi bwa CPC, ese mwabwira abanyarwanda aho CPC imikorere yayo igeze n'icyo ishobora kuzamarira abanyarwanda mu minsi izaza?
CPC irahari, ntabwo iramara igihe kirekire, navuga ko ikiyubaka kuko ubihuje amashyaka navuga ko ari 3. Hari FDLR ubumwe ibumbye FDLR na PS Imberakuri, hakaba RDI ishyaka rya Twagiramungu akaba ari nawe perezida wa CPC, n'ishyaka rya Polemye Umurayi. Ubwo rero iyo navuga ko ari intangiriro, ikirimo gukorwa ni ukugira ngo duhamagare andi mashyaka atavuga rumwe na Kigali n'iriya ngoma ya FPR kugira ngo nayo aze duhuze ingufu, hanyuma nyine twumve ko duhagaze neza dufite ingufu, hanyuma nyine dushyikirane n'iriya leta ibibazo bikemuke. Abanyarwanda rero rwose nibatuze, ibintu birimo kujya mu nzira nziza ku murongo mwiza, ngira ngo nitumara guhuza ingufu neza kuko nyine ari cyo tugamije. FPR iri ku butegetsi hari i Kigali kandi isikamiye rubanda, izemera tushyikirane kuko n'amahanga yiyemeje kudushyigikira kandi azabikora. Bumva ibyo byose tuzabigeraho abanyarwanda bakabona igisubizo mu minsi mikeya iri imbere.
Mon general, murakoze. Ministre Mushikiwabo yavuze yuko atazigera aganira na FDLR. Ese murateganya gute uko bizagenda igihe Perezida Kagame azaba yanze imishyikirano? hazakorwa iki muzabigenza mute
ari president Kagame ari uwo mushiki wabo ushinzwe ubanye n'amahanga niko bavuga ubwo ni ukuvuga ko nyine ngo bafashe ubutegetsi ntibashobora kuburekura ariko njye nkababwira nti bazaburekura kuko abanyarwanda bababaye ni benshi n'impunzi zirababaye ni nyinshi ziri hanze urumva rero ko mu gihe abatavuga rumwe na Kigali bari bagushyira ingufu hamwe kandi na FDR nyine ikaba yafashe umugambi wo gushyira intwaro hanze kugira ngo ikore nyine urugamba rwa politiki izo ngufu nizo maze kukubwira nti irimo kujya hamwe kandi turasaba buri wese kugira ngo atatinda mu mayira buri wese arebe uko inyungu za rubanda iyo rubanda irimo kaga ikeneye gutabarwa turebe izo nyungu aho kugira ngo umuntu abe yareba inyungu ku giti cye cyangwa ngo yashaka ubutegetsi agashaka kuba perezida Kagame udashaka kuburekura kandi abaturage abamereye n'aba bica buri munsi abateza ibibazo buri munsi ndetse anabasanga mu mahanga n'impunzi kugira ngo azicireyo ejo bundi ubwo yari i Nyabihu ati ubwo umuntu wese uzantunga agatoki barashaka guhunganya umutekano mu gihugu ngo tuzamurasa izuba riva ariko ayo magambo nawe umuperezida koko gusa ndagira ngo mubwire ko hamwe na mushiki we uwo mushiki wabo ko rwose niba bakunda igihugu barebe neza kaga kirimo maze twese noneho duhamagarane twicarane tucoce ikibazo maze hajyeho ubutegetsi bubereye abaturage butavangura butareba ngo mututi wowe icare neza kuko wibohoje mu buto wowe uri genocidere naho upfukame imbere y'umututsi oya umunyarwanda akeneye gutabarwa kandi akeneye gutuza mu gihugu cye kugira ngo yikorere akorere n'igihugu ndumva rero abo basezera rwose bazemera kuko n'amahanga ariyo komunite interinasiyonali yiyemeje kudufasha kuko imaze kubona ububi bw'iyo leta imaze kubona ubugome bw'iyo leta imaze kubona ukuntu nyine yohereza abo bita ba Escadron de la Mort mu bihugu twahungiyemo kugira ngo batumarire ku icumu amahanga yabonye ukuntu icyo gihugu kiza kucurumbanya iyi Kongo kiducumbikiye yitwaje ziriya za M23 yitwaje za NDC za Sheka n'abandi n'abandi amahanga ubu nayo yafunguye amaso arimo kureba kandi yakinguye amatwi arimo kumva ngira ngo aho bigeze Kagame ingoma ye igeze mu marembera igiye kugwa hasi kandi natwe twiteguye nyine gutabara abo baturage barengana ari impunzi ari abari mu gihugu ibyo rero bavuga ngo ntibashyikirana ako ni akarimi ejo ahubwo bazaba barimo kutwinginga bati nyaboneka muze dushyikirane kugira ngo ikibazo tukirebere hamwe
murakoze kuri ibyo bisobanuro muduhaye ese ni ubuhe butumwa mwageza ku banyarwanda muri ino minsi uyu mwanya ni uwanyu tubahaye kugira ngo mugeze ku banyarwanda n'inshuti za radiyo n'abatumva bose ubutumwa mwabagenera
yegereye ku banyarwanda bari mu gihugu imbere bari mu kaga kandi ako kaga turakabona nibwira ko bagomba kwihangana ahubwo bagafashwa no gusengwa guhanga Imana amaso kuko ifite igisubizo kuri ruriya Rwanda mu gihe nyine opposition twebwe FDLR n'andi mashyaka turimo gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubatabare tubakize iriya ngoma y'igitugu ibamereye nabi irimo kubica irimo kuba teza ubukene bukomeye irimo kuba teza inzara irimo gutuma batifuza nyine bakicirwa mu mazu yabo bakicwa n'indwara rwose turabatabara bihangane basenge kandi bumve ko rwose hanze na kumpunzi nazo ndazisaba kugira ngo zihangane ibihe birakomeye kandi ubuhunzi navuga ko ari nk'uburwayi ariko bihangane kuko akumva ko agomba kwinjira akizana ya demokarasi dushaka buri muturage agomba akumva ko agomba gukorera igihugu kugira ngo agiteze imbere.
Mo jenerali, turabashimiye ku kiganiro mutugejejeho kandi tukaba tubasabye kugira ngo muze muza kuri radio Impala mutugezeho amakuru muganire n'Abanyarwanda kuko ibiganiro nk'ibi ngibi birakenewe. Ni ibiganiro byubaka, ni ibiganiro bimenyesha Abanyarwanda uko u Rwanda rw'ejo ruzamera. Tukaba rero tubashimiye kandi tubifuriza ubuzima bwiza no gukomera ku mirimo yanyu murimo muri iki gihe. Murakoze.
Murakoze namwe, nange ndabashimiye kuba mwantumye kugira ngo tuganire kandi nange nifuza ko tuzajya tuganira igihe cyose bizaba bibaye ngombwa. Cyane cyane dufite ubutumwa bwo kugeza ku Banyarwanda aho bari hose. Murakoze.
Murakoze cyane.